japo nishatamani niwe na wewe kipenzi, sitai usiniache njiani nije nimwage machozi, sitai owani nisijutie penzi langu, nachokuomba kipenzi unitunzie utu wangu, ili kwingine nisitamani unikumbate na mikono yako, wakikusema kwa ubaya we ficha mazuri yako. Wana sikize mapenzi yamebaki kama picha wewe,
kila mtu anayataza
leo nakueleza kama kweli nakupenda baby,
samini kama tutachana.
Wana sikize mapenzi yamebaki kama picha wewe,
kila mtu anayataza
leo nakueleza kama kweli nakupenda baby,
samini kama tutatengana. Safina wangu mimi napenda ukideka, ukikuona mimi roho yangu kwatu kicheka. Dorido safina wangu mimi napenda ukideka, ukikuona mimi roho yangu kwatu anajikuta kicheka.
Hata uwe na kidoti na uzuri wa dukani ani cha msingi pumzi, hata kilema naye pia ana thamani, hawe nitunzie mapenzi. Wanaokuja na Corolla na Maplado hao waone washenzi, si tumepata tumekosa kamirigado, usinimwage machozi, ili kwingine nisitamani unikumbate na mikono yako, wakikusema kwa ubaya we ficha mazuri yako. Sikiza ya mapenzi yamebaki kama picha wewe,
kila mtu anayataza
leo nakueleza kama kweli nakupenda baby,
samini kama
mana sikiza ya mapenzi yamebaki kama picha wewe,
kila mtu anayataza
leo nakueleza kama kweli nakupenda baby,
samini kama tutatengana.
Lido
safina wangu mimi napenda ukideka,
ukideka
roho yangu kwatu
roho yangu
anajikuta mkicheka.
Lido
safina wangu mimi napenda ukideka, ukimwona mimi roho yangu kwatu anajikuta mkicheka.
Haya ya, roho yangu mia, anajikuta kicheka.